Check it out!
Langa uthawa chani, hawa laga wa chani.